sithemba ukuthi usebenza ngokuyikhandla emsebenzini I long weekend inhlelo zakho uyabhaka mawubhaka uyatasha mawutasha abaye inkonzweni njalo njalo okuhle kodwa sengathi sonke singaphepha kule mpela sonto esibheke kuyona ongakulindela kulolu hlelo open letter yalandela khona manje esizocela ukuthi uPaul ngayo ngokuthumela iWhatsApp voice note ku 0716136667 ngale ka 9 sokunikeza izinhlelo zezemfundo bese makubumbana ihora leshumi sinikeza impinda yomdlalo womoya nathini kumfundisi uyezi nongxamela usiphathele ama herbs neindlela angakusiza ngazo kwelapheka bese ngale kuka 11 singene kwa anonymous sekwamukela ohlelweni ubusuku obuhle xhumana nathi einkundleni zokuxhumana @ukhozi_fm # ubusuku obuhle siyabuya
ubusuku obuhle
sikhathe open letter ngomuntu wesifazane othanda abantu uthanda umndeni wakhe awuvikele futhi ngiphinde ngibe nothando luyisimangaliso ngithandana nomuntu engingambiza ngokuthi uyinarcissist kunzima kakhulu kuba nobudlelwane nomuntu onjena njomani kumele ehlale right ngaso sonke isikhathi umuntu oyinarcissist a narcissist's prayer that didn't happen and even if it did it wasn't that bad and even if it was that's not a big deal and if it is that's not my fault and if it was I didn't mean it and if I did you deserve Hayi suka kuzange kuze kwenzeke ngishabe kuthiwa bekukubi akusiyonto etheni ngishabe kuthiwa ke into ethile etheni akulona iphutha lami ngishabe kuthiwa bekuyilona iphutha lami bekungaqondile ngishabe kuthiwa ngikwenze ngamabomu bekukufanele umthandazo we narcissist
uma ufuna ukulalela ama podcast ethu vakashela ku www.ukhozifm.co.za ukhozi fm luhamba phambili
Lay open letter ku open letter ku
open letter sihloko sayo sithi freedom of speech njoma nangibonga ithuba lokuthi sikwazi ukugonyuluka kulesi sikhathi samanje I open letter sinika ithuba lokusebenzisa ilungelo lethu lokuphawula noma ukukhuluma esikuzwayo esikuzwa kuyiqiniso lethu ngaphakathi inqobo nje malingathunazi umuntu iopen letter ngiyibona iqhakambisa usection 16 we bill of rights kumthetho sisekelo waseningizimu afrika isinika ithuba lokubhodla ngezinkinga esibhekene nazo ezinye ezipersonal ezinye ezipublic I mean ngizwile bekhala ngabantu abashobinga kuma parking lot ngabezwe bekhala ngabantu abahlukumezana naye ebudlelwaneni ngama narcissists sibazwile besazisa ngezilingo zabo bezithethisa umgruvo ngabezwa bezibongela ukuzalwa kabusha bayeke iziphuzo ezidakayo ngiyababongela abalaleli bokhozi FM ingosi enhle le okumele isetshenziswe njengo anonymous noma abantu abakhetha ukuziveza ngibonge njomani imini u anonymous
you ready mate
shesha nje kanjalo uyavumelana uyaphikisana mhlawumbe ukubuyekeza ngicabanga ukuthi le ncwadi iqondane kakhulu nokuthi uyaphothula unyaka wezokusakaza kuqala omusha ngazi ukuthi uyabuyekeza lo mlaleli wena ungathini uma ulalele le open letter yakhe 0716136667 0716136667 ngathumela le voice notes
everything from Cancun to Grand Tom why you stand on the wall hand on your balls lighting up drugs always fighting in the club I'm the reason they made the dress code to figure out what and why when I'm in my fresh clothes dresses I suppose from my neck to my toe
Koze FM mhlamba phambili azana nomthunzi sifanelene ngaphambi kwaleyo Mace no P Diddy feels so good 19 minutes before 9 lalela uhlelo obusuku obuhle samukela ama voice notes emva kokufunda ke open letter mfushane kakhulu ngingayiphinda nje khona khona manje ithi open letter freedom of speech njoma ngibonga ithuba lokuthi sikwazi ukugonyuluka kulesi sikhathi samanje open letter isinika ithuba lokusebenzisa ilungelo lethu lokuphawula noma ukukhuluma esikuzwa kuyiqiniso lethu ngaphakathi inqobo nje malingathunazi umuntu iopen letter ngiyibona iqhakambisa usection 16 we bill of rights kumthetho sisekelwa seningizimu afrika isinika ithuba lokubhodla ngezinkinga esibhekene nazo ezinye ezipersonal ezinye ezipublic I mean, ngizwile bekhala ngabantu abashobinga kuma parking lot, ngabezwa bekhala ngabantu abahlukumezanayo ebudlelwaneni ngama narcissists. Sibazwile futhi besazisa ngezilingo zabo bezithethisa, bethithisa nomgrovo. Ngabezwa bezibongela ukuzalwa kabusha bayeke ukuphuza uphuzo oludakayo. Ngiyababongela abalaleli bokhozi FM. Ingosenhle le okumele isetshenziswe njengo anonymous noma abantu abakhetha ukuziveza. Ngibonge njomani mina u anonymous ungaphawula ke ngale open letter umlaleli sasithumelela yona ku 0716136667 ama WhatsApp voice notes lawo.
Sikuphathele sonke
siyamhlonga.
Ubusuku obuhle, ambingelele siyabuhlungu, uzabolongo wagcina empangeni kwasakabiyele obuka. Hhayi, le ngosi open letter yona ngosi e-right kakhulu. Kumbe ngifisa iqhubeke nje kanje, ngifisa ukuthi ukuncoma mina kakhulu. I-right, umuntu umenza avuleleke, ngoba umuntu uyakwazi ukuyifihla, umunye uyakwazi ukuzisha. Ingosi enhle kakhulu la, angibonge siyabuhlungu.
Hashtag
ubusuku obuhle, angibingelele njomani nabalaleli makhaya, ngumpumengwa kamasikane mina enkandle thumako sikamagwaza nami. Ngiyavumelana no-anonymous, lengosi lena, eyi. Ibisenza sivuleleke isenza sikhiphe umbono wethu nangendlela sicabanga ngakhona, so nje ibinhle kakhulu nje manje siyayithakasela. Engathi nakule season ezayo kwezomsakazo izoqala ngo-April ingaqhubeka nje. Ngiyathanda, ngiyithanda kakhulu, ngiyabonga mina.
Ukhuluma no siyabonga la olay Cape Town endaweni yaseMopri. Umlaleli lobha le open letter uqinisile nje manje, ngicabanga ukuthi lolu hlelo lolu lusifundisa olukhulu kakhulu, and ingxoxo ekhulunywayo nokuthi unikeza abantu njomani ababhala babo anonymous bebhala ngeenkinga noma ngezinto abasuke befuna ukugonyuluka ngazo. Lokho kuwulusizo olukhulu kakhulu kubantu, nathi nje singabalaleli ukuthi sazi ukuthi abanye odadewethu nabafuthi babhekene nani la ngaphandle nje basiphile ezweni laseNingizimu Afrika. Nami cha ngiyavumelana kakhulu nomlaleli njomani.
Angibingelele njomani, ngibingelele magedamu, ngibingelele nawakithi. Unjomani lo la e-reserve ikhaya le wahlabisa imidle James Scott. Hayi, ngiyamuzwa anonymous and ngiyavumelana mina naye, ngoba open letter ila wazi khona uvuleleka, ndakwazi khona ukuvuleleka ugonyuluka okungaphakathi, ngoba singabantu njomani asifani. Kunabantu othola ukuthi abakwazi ukukhuluma nomunye umuntu ngento engaphakathi kubona, kodwa abakwazi ukugonyuluka ngayo ngokuthi beyibhale phansi. Ngiyavumelana nami no-anonymous.
Hashtag ubusuku obuhle. Sawubona bhuti Siya, ukhuluma noNonhle Mthiyane kusakamthethwa. Ya, uqinisile owade ekhuluma manje kwi-open letter. Iyasivula kakhulu ingqondo i-open letter, and ngifisa ngazathi nje uma ngabe kushintsha iy'nhlelo Nkosi yami ingashintshi, ibe khona nje ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe kushintsha ngoba phela nje iyasifundisa kakhulu, ene nomqondo vele usabalala ucabanga ukuthi hawu, kanti siphila esimeni esikanje, uvele ubuke ukuthi ha cha shame. Abanye abantu bajulile ngemqondo. Ngiyabonga
oleningizimu Afrika. Angithemba ukuthi nibe nosuku oluhle izolo, kukhunjulwa injula buchopho, ilembe leqa amalembe ngokukhalipha. Ushaka ngishinyesaba ukuthi ushaka kasenza ngakhona, waze wamuhle Zulu. Okungichaze kakhulu mina ukubona izingane zabelungu zigqokiswe imiqhele nokusamabhishu, yize bengewona amalunga akwaZulu, kepha ngibone uthando lokuba yingxenye yalesi sizwe esikhulukazi futhi esihloniphekile. Uzwile ukuthi uthintile yisho yize engashongo ukuthi umkhosi welembe yize sekubizwa ngeHeritage Day, nokuthi ukukhothama kaMdlokombana kwenze kwavuselela ukuzigqaja njengamaZulu.
Uma ufuna ukulalela ama-podcast ethu, vakashela www.ukhozifm.co.za. Ukhozi FM, luhamba phambili.
Ubusuku obuhle.
I'm just thinking. back on all the days we shared, I miss it. Smiling eyes upon your face, I'm wishing we had more, but I'm still torn and living. With you gone's been hard. I know by the garden, you live on. In the moments we spend laughing, you live on. And every single note that's in this song, you live on. You live on. I'm still
ukuthi kungani uthanda ukususa ukukhuluma wena Bill? Ukhulumisa ubizina nelincane, ukhulumisa ubizina nelikhulu. Next round on me kumemozo omunye wethu. Kodwa kubi njalo mase kubizwa iBill. Ave usibukanisa. Hayi asivale mfana. Kodwa Bill,
sina vula zwazwa ngibhake
nje. Hey, kuyabiza udla ngaphandle. Kuyabiza udla ngaphandle. Umuntu ogcina ehamba yedwa. Yakhona umntambe eyohliphishweni. Breakfast at his abu endlini.
But you have to pick up the pieces and move into your future.
Ubusuku obuhle noSiyamhlongo. Sakhe isizwe ngenhlelo esinamakhosile noSiyamhlongo.
Hashtag ubusuku obuhle. Uyaphila siyabonga Mhlongo. Yeah, this open letter is open. Yeah. Ayinayindeyining sharp and short. Yabo. Ngingathi nje uqinisile and njobesho nje wazi nami na constitution ngoba nangikhuluma ngabo Bill of Rights and uqinisile. Siyakwazi ukuthi sethi speak out, sikhulume ngalokho esikuzindlayo, esicabangayo, esicubungulayo njengosonkondlo. Sikwazi ukucubungula ngendlela esicubungula ngayo. Ngiyabonga ngoba siyabonga ngosibusi bobuza amagubane ngaleyo.
Ubusuku obuhle noSiyamhlongo.
Hashtag ubusuku obuhle Siyamhlongo. Ngibeke lapho zayami emsakazweni Ukhozi FM Zwelihle Mputhume Harding indawo enhlanjeni ngelakwa Mashu Mfethu okwamanje. Hayi, open letter namhlanje akukho kutheni nje kukhulumayo. Yebo khona mfethu, mina nje ke benginesifiso ukuthi ungazi ukuthi ngaqhubeka open letter mfethu, iqhubeka cause iyafundisa, kukhulunywa ngezinto ezihlukahlukene. Niyazi ke okunye ukuthola into ekumangazayo umuntu abe u-anonymous akhuluma udaba ubonaka ukuthi eyi, bengithi mina nginey'nkinga, angathi lo muntu kuwese kuyena. So nje ibekhuluma ngezinto ezinhle, impilo yabona nje ngiyithanda kakhulu. Ngibonge Siyamhlongo.
Ubusuku obuhle
open letter kukufa. Bengibuye ngishaya indiva kulezi zemngcwabo, bengibona ukumosha okuphakathi. Ibhokisi liyabiza, ukudla kuyabiza, amakhekhe mayibabo.
Ngibona ukufa makusekude nawe ukudla nje, sikhuluma iqiniso. Vele ubone vele abantu bamosha ekodwa kungena. Hayi, kwangena kumalume wami ngayibona ukuthi hayi, umngcwabo ayi, umngcwabo uyabiza.
Ubusuku obuhle noSiyamhlongo. Ubusuku obuhle noSiyamhlongo.